dirre democracy ethiopia ti worri hida bae bar hida ofi fitate bahulle ragamani da ti bae qabatulle hujar gachun dibnuti ta wujirtejen yo huji qatara muwdubnu warqat fidadda jedan yo mon murti dandam yo man murti dandammo seri huji sandogu injiru nun jedani jiddu rakachu jirra jedo warre hunen tanirratna mon namlam dubbise
galata bazza dere sanjelama
dargaggo galata yomi kanati manaida turte
manaida federala ethiopia kanan ture adolesa kumala mafe sadeti hanga adolesa kumala maf kudaja darga kanati
wagga sadeti vjechuda
eye wagga sadeti
malinni manna ansiratti diate siyakisise waggota sadeti manada siturtsise
apana danga federala yakka siyasa fi tokuma buchi sabiyatti tuktefta jerutin naimate raga kana sana jedamu narratti diate kana jechu baadelle wagga kulalama natti murtaen ida wagga sadeti timftaden ganda darbe kana hikame
duran maltu do jinke
barata sadarka lamaffa akuman fite university biyatit ramadamu kaen kabame kapti jaba yerosana anigalwesen university tinsinne college faya college of health science at AU medicine jechula blaglain barnota medicine abarachufin gaun satqabade tore
silachit siramadani turon jechula
eye kaptin ko lafatunitti akambaradu ne dandesera yerosan
wagga saddeti boda en nabatu garabar notatti debitemo malgote
garabar notatti debu kondura efi jalalan barnota qabura kae matiko fi jalan anachigezat walin dabas akasmas riyo tako nade garanin barnota achigezat baraten ture barnota economics fi jalan wichura
mane hida keset
eye eye
esa jechura mane hida ti turte
jan kabakanin sen gidugale sa koranno yakka hyokin maikalawi jame kambe kamusana korannas achina tursani sana boda imatan ratti banamen gara qalittin sen qalitti wagato ko fi bati saddet ergenture adensa manamurti warda fargenture boda natti murtai sana boda wagga shaniti ol kula shaniti gadi heddun kenya gara zuwai yokam batu ofam kumala mas kula sadira kabe angan tora hi kamu jala gabut batun ture acittin barate batutin barate yechuda
isatu murate yechuda
isatu murate acciye romba hutte oji wa indor gome okonamo kaptin kabusela kapti baye bare da ture gergo ofra hatawatin kapti afur galmeset acciti baye performance gari ndechu kote sana boda dorgoma gari taen argame wajiran dorgome sonet
wajira kamite dorgomte
kusama allaqa banki zaman jedamu tuture isattin dorkome korma ta korame akumana makaniyu gaum sagari dan darbe nu hojjetu jedani jarre gaum sakolalani naqadaru qalaya na barresan employment offer letter jechura ana boda taxi raf tin number jedamu akamba fat medicala akkan ilalemu fi forensic biyatitimo akkan yakarra bilisatae akallalamuf qalaya qamule sadan kanne tin abarresani sana bodde isaito lamen durama qala yefatte gara forensic tiga fingerprint yokanmo asharan akallalamu janit gafanach demo achitte asharan qabamaada okan fingerprint qabamaana malifdenan ademsi yakake kum malirakake yerem behno jalan jalqaba itugale sakorannaka yokan maikalawi tina ergan namne kon nubrati fitate imisa manamurti dakera inuma manamurti barakuma lama fe sagal mudde jechoda itmurtaira jalani talaya jara barresan sana bota forensic lab jechoda forensic honni gara manamurti tina ergan mal jennan alsakoto ko manamurti akka hojille hino jenne jere uguru dandawante sun uguramu kefe isu kembeenu achi deeminaan jedhan deeme yeroon gaafat manni murticha achi moggaafamuudhaaf waggaashan ala kana turuu qabda immoo waajirri si barbaade yoo si hojjechiifachuu barbaade si hojjechiisuu danda'a waajirri si qacarata sun jedhan isaan gama isaaniitiin jarri naqatanii na hojjechiifachuu barbaadan sun immoo mootummaan karaa adda biraa yakkamtoota as galchitanii asitti miliksiiftanii hojjechiiftuu keenya jalaa darsitanii nuun jedha kanaaf ati waan qulqulluu ta'e ragaa qaamni mootummaa dhugaafatu jira waan ta'eef kana kulkulle ite fidu qabda nanjeran anajun ani wagga shanke satte hoji hoje chuin dandawu jechura itibaisa
yeroke fitatte hi kamu ke sin barresunu jechu sanitimo mal sifin barresunu jedan
gafin forensic demega yakarra kam walamo walaba miti kanjeru barbado jarina qacarata ni no jechi satamsun forensic nimmo ashara ko qabejira wante yokan fingerprint ko qabejira wante manna murtira mal barbadan jarri jalkabat moggasa ture
mera gefato ta ke nya fipsi moggafa mai rojettu mal jechu ket
moggafa kan isan jedani amma yerota ekessa namatokko yo yakkan himatani itmurtesan turti waggashani boda amallese sochin nama himatame adabame bayisuni ilalame akka namni kun akka nama srawut bilisata yette jechura akka timoggafamichi
namni kun amma boda akuma nama walabati galme yakkai ranjiru akka jechute jechura
eye akkas
maalif manni murtii kana adda baasee kanatti hirmaachuu hin danda'u garuu kanneen biroo mirgasaati jedhe maaliif siif hin barreessine
anallee waan bitaanatti galee dirqama hin qabnu waan jedhudha kan isaan moggaafamuudhaaf dirqama waggaa shan turuu qabda isa kanammoo gochuu nuti dirqama hin qabnu yoo barbaadde faashirri si qacaratu sun si qacarachuu danda'a si hojjechiifachuu barbaade jedhan
isaan kan isaan jedhanii amma waggaa shanitti kana siif kennuu hin dandeenyu garuummo akkasumatti ofii keedeemtee hojjettaadha garuu kan isiin jedhu manni murtii yeroo ammasitti murtiidhaan hidhameera waggoota shanii fi dhimmoota hawaasummaaf siyaasatti hidhata qabanitti hirmaachuu hin danda'u garuu hojjechuudhaaf waan isa dhorku waan daangaatti godhu hin jiru jedhee maaliif xalayaas hin barreessine kun gahaa miti yeroo mana hojiitti deemtu kanaan mindeffamuudhaaf
gahaa ture garuu jarri kana nadidan
siyuma duwwaadha moo namoonni akka kee mana hidhaatii hiikaman mindeeffamuudhaaf yookaan immoo hojii argachuudhaaf waraqaa ragaa akkasii argachuu hin danda'an.
Ani iyya takoo kan qabadhee deddeemaa ture ragaa kan waajjira poolisiin hin qaba ture garuu yeroo murtoo kennaniif ajaji dabarsan barreeffamaan kan naa kennan hin turre jarri qaama manatti dhiyaadhu illee nan dhabe haa ta'uuti rakkina kana ana qofaa miti kan qabaataa ture akkan namoota muraasarraa dhagahee yoo taate. Namoonni akka hin sarmuu gaaddisaa akka hin sarmuu dalasaa yookaan hayiluu dalasaa kan akka milkii balaa yookaan baayiluu balaa gara biraatiin ogeeyyonni fayyaa kanneen akka Tafarii Birataa Dagafaa Baabsaa Fayyeeraa Nagaraa Tassaayee Nagaraa jedhamanii fi kan kana fakkaatan lakkoofsaan baay'ee ta'an garuu muraasa isaanii kanan yaadattu. Xaxaalee hidhamanii bahuu sana booda hojii argachuu jedhu irratti bu'a bahii hedduu keessa darbanii ammallee qilleensarra kan jiran jiraachuu isaanii hanga tokko gurraatii nan qaba.
Dhaggeeffattoota keenyaa ka dargaggoo Galataa Abbazzaa Dheeressaa maqaa isaanii tarreessee natti hime keessaa ka duraan hojjetaa mana baankii ta'uu isaa natti hime obbon Sarmuu Gaaddisaa telefoonaan argadheen jira haala itti hidhame ibsuudhaan jalqaba.
Badii malee ragaa malee waggaa dheeraas na himatanii manni kunis oromummaadhumaan waan an balleessee fi waan an godhe tokkollee hin qabu waan akkan beekutti garuu qaamni na himate tokkummaa biyyattii diiguudhaan siyaasa adda bilisummaa oromoo deeggarsa jedhamee sanan murtii waggaa jahan irra darbee murtii waggaa jahaas dhadhee ba'e jechuudha. Waggaa afurii san hidhamee anana ni ba'e amma gara waggaa lamaafan deema jiru.
Mana dhaa kam turte?
Mana dhaa Qaallittii fi Baatuun ture Zuwaa iddoo jedhamu.
Yeroo fixattee baatu maaltu si mudate?
Akka fixattee ba'een jireenyi koo karaa irraa maqeera dalagaa tokko tokko barbaachisu carraaqqii godhee wajjira adda addaa dorgomiin ture waajjira baankiitti fa'a yeroo deebi'u jedhuun hojii qacaramuudhaaf dorgomee darbee ashaaraa fidin jedhamee meedikaaloon bawwabii hunda qopheeffadhee hunda xumuree ashaaraa koo foreensikiin maraan jedhamu na jalaa qabatee oggura jireenyaa waggaa lamaa sirra jira oggurri kun hanga sirraa ka'utti rikardii waan sirra jiruuf ashaaraa sii kennuu hin dandeenyu jedhanii mana murtiitti mannoo dhiyeessee inni tokkos abukaantoo dhaabee falmii kan ture itti waggaa lamaan booda malee sirraan ka'uu oggurri hawaasummaa qophiin jedhanii akkasitti waggaa lamaan amma rakkina lamaan keessaa.
Yeroo gurri sirra kaa'amee jiran sochii hawaasummaa kan siyaasatti hidhata qabutti hirmaachuu hin dandeessu kan jedhu garuu hojiirra si dhorkuu danda'a akkamitti kun hojii keetti danqaa ta'e?
Ya duga ada kejadian ini akan objek sebab mari sesuatu akan buat mudah dah itu dalam jadi jadu nampak kudur. Anak Islam ini dia kenapa tadi tak kembali murti yang menafut deh nampak ni sama mereka jahat dalam objek itu minta neraka sahaja. Kami kita cari wajah mereka jadi najuk abdul karu asyara kena single lagi nus neraka sunan deh nus mana murti. Jadi, wajar orang nuwun tis, kalau ya doa kena tidak kenutifiti, kalau ya sun wajar kita juga lepas tergami aci dewi, jadi dewi anuan ini berita mereka dewi sinar ini aci serakah undang dahulu dewi dan ini orang kata nejuk, mana mutis tis aci tis itu lama sahaja tidak ya tidak tenan, ujina lade wajar kami juga cara mengaf asyara nama garut tapi ya kena kesatimu asyara malemu, lekat tanimnya acun ni ulfat.
Mana murti garu? Namni kun yakka kasitti murame mana hidha ture aga waggalamat akka gurmaina wasummatti nirmanne godame jira garu ojitti min defame ojjechu danda kajerut alaya maadif sifin barresine kanati irrau guramtef kanati timirga qabdu addabase maadif sifin barresin
boga akana unda saga afera adabisa waga mana sirresame ra kanjeru manni sirresa na kenneran sirresame jere tamannanu nagatise Jika objeknya cuma kan objek rahsia, kan adu mana bahasa kan nama barisan mana singkat nama watak kalau jadi mana murti nanti dekut ada tadi kezi kan ada boleh kata ter abad ter abukato balmi tapi nerap terjadi.
Amma hal jiranya ke akami malik jirat.
Anama mati korat ting kufajira, ama jurung kabu watak kedalakun dan dahu wajib data. Ashara malay, nama kacarina jadi, ni aja jota, apila ada tiwang kena ni, wajib argat cun dan dengannya, wajib najis.
Kesemua kiri elemen obbo gadisan sermuf derga gogalatah bazar irsa ibsasan if gudang galatom sada, dimikun ija seratin akami telalama. Hidam tuan ada bisani umuratani banif kokobin yokan ugurir mana wasumat timurame, asharaft alayale wajib sambar baci swargat cun dan domo dan dan, kan argat cun amirga serak abu mongkaban. Turban ufut tidak bina. Kamu sehera Ethiopia rade berga cufi ziarah jira. Yorgan nikar iya sinu taru sin beksisna. Dere demokrasi kan rakan umanan tumra nagati. Ani namo dan diti.